world without me.
Baby, want me, mpenzi hauoni, uzuri wa usoni, umekuja. Sura mboni, uzuri wa machoni, usafi wa moyoni, umekuja. Haviponi, hakika haviponi, vidonda kwa lomoni, uzidi aga. Would you leave me, baby, stay with me, la 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 uba, kada nyamuda. Baby, hold me, baby, believe me, na 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 uba, milango na funga. Purukushani nitadondoka, nitasafa safa, simalizi mwaka. Nani atache kona mimi, kulia kilio na mimi, kupanga kupangua nami, ili kujenga mji makini. Sitaki wabavi mini, siro watu kilo majini. Nataka mwanamke kwini, mwenye kujisitiri kwa ndani. Would you leave me, baby, stay with me, la 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 uba, kada nyamuda. Baby, hold me, baby, believe me, la 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 uba, milango na funga.
They're coming.